Usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sibone indlela. Cela impumelelo ukuze bajabule ekhaya, nami ngibe utho thola impilo engcono. Kanti kuyoze kube nini mdali vule indlela, dear God. Cela usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sithole impumelelo. Jabise abazali, sijabise abathakathi.
Cela impumelelo kuwe ngiyakhuleka, uNkulunkulu ubheka phansi. Ngoba ngisezansi ngingathini, darling zami impilo emnandi. Ngoba wena uyazi konke ngikubeka kuwintwana yaseka, silale ngakadla ngiphanda impilo emnandi. Senze njani ngoba wena uyithemba lethu eluwe, ngenze njani? Understand the life we live now. We broke somehow, we living, we don't know how. Yeah.
Dear God, I need you. This time bangifuna phansi, zitha zangilandela. Everybody wanna see me fall. Cela ungikhanyisele my father indlela imnyama. Lead me to the right way and bring hopes when I give up. They wanna celebrate my fall, but I always make a move. Minikete coolest skirts, ngicela indlela ngiphume kanje. Woza ntwana siphume kanje, soshaya inamba kuze khanye. Sihlaleni ethembeni noma nzima sibambelele.
Dear God, cela usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sibone indlela. Cela impumelelo ukuze bajabule ekhaya, nami ngibe utho thola impilo engcono. Kanti kuyoze kube nini mdali vule indlela, dear God. Cela usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sithole impumelelo. Jabise abazali, sijabise abathakathi.
Athi ngicale ngibonge iNkosi bonke nabadala, bangilonda mihla namalanga, bangivulela iminyango kule rap ngibona ukukhanya. Washuma olady wathi mangihlale ethembeni, impumelelo izolandela. Beke konke enkosini, yona izophendula. Yazi sekuseduze, my time is coming. Ngoba ngathi akaze kushube, sesicula uhaleluya. Ngiyojabha abathakathi, bona banomona, dear God. Cela impumelelo kule rap ngikhanyisele ebumnyameni ukuze ngibone indlela. Dedisa abathakathi labafuna ngilambe, bangiphucisa inkwa sami. Bahlale bekhuluma bathi usimesha kayindawo. Abazi ngiphethe uMZO mapitha yashubelwa, irisi ifake imali. Noma bangathini le rap iphupho lami, noma bangathini le rap isipho sami.
Dear God, cela usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sibone indlela. Cela impumelelo ukuze bajabule ekhaya, nami ngibe utho thola impilo engcono. Kanti kuyoze kube nini mdali vule indlela, dear God. Cela usikhiphe kule nhlupheko usikhanyisele ebumnyameni ukuze sithole impumelelo. Sijabise abazali, sijabise abathakathi.